tell you my love on me. Gonna see me give me a hamba. But was it cool is called a sala. Me nang sa fun look tala and kala. Footing funa was in go tala and tala. Nyamkumbulu mama, nyamkumbulu malwami. Nyamkumbulu mama, nyamkumbulu mama, nyamkumbulu malwami.
Lathwa sihlobo lahlanganisa amafu laba fast bet binyama maqede kwahlika uSamcolo. Walibala uSamcolo ukuthi uma usethuneni mangikhumbula kahle wahamba embethe ingube yodwa. Kodwa nawe ma, noma saba amathambo amhlophe bengicela uvuse noma ikhanda lodwa ngifuna ukuthatha noma isithombe sodwa. Sala kungakulinda ephupheni ngithi ngizokubona kuze kube manje ngisaziphuphela ithumathumane ma. Ngikulinda ngomonde kunzima ukwamukela ukuthi angisoze ngikubone. Indanane enhle kumakhotha ngunina mina ngikhotha zinkinga kule kanti zingqinamba liyadilika nekhaya. Ithuna lakho lingezathu kwesibaya kodwa ungafunga lakheka kabi laqondana nesifuba sami. Sala kungicabanga ukuthi mhlawumbe kube ubusakhona impilo ibingasoze ifane noma ngamdala kanjani kohlezi ngikudinga ma. Ma, bese ngibhala kokugcina la ma ungaphenduli hlezi ungibona sengitheleko. Ngoba kuyangihlula ukuphila ngaphandle kwakho kunzima nokuhlala ethembeni. Hlezi nali ithemba liyesindo ngoba sihlale kulo sibaningi mina ngiyayehla le nqola yokuhlala ethembeni. Sengiyaliphotha ithawula sabe usala begeza ngalo abasanethemba lokubona ikusasa labo liqhakazile. Mina lami ikusasa lahamba nebhokisi lalithola uma emhlabeni mhla ihamba. Mhlawumbe nethuna ngaba yisi sisombululo amaqhathaniswa nempilo engiyiphilayo. Nangu noma wahamba wangabheka emuva akabange sabuya nangephupho okungenani. Azongitshela ukuthi uyangithanda kodwa ma.